Toni mkali kabisa mentali kani kalisha mapenzi ya menishika over me. Motoni utanipeleka mwenzako na ningene kajisi unavoseleleka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize, tembea na pepo pupo mbaya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize, chana na DMs kakuna swali weniulize. Minina speedy mama soweda tekirize, ini ya sali na lindo na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize, nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie, which is the best thing, sini marafiki my bestie. Wamebaki na eti eti eti, Johnny my love na kupeti peti eti. Nyama yangu shida nini kuimarineti? Kileleni baby girl be my guestie. Ma keen experience shows and show. Maneno mapya sina, siasa kwenye mapenza inatina vina. I say kama jicholi na vitaji kopi. I say ukifirisika isia njoni kopi. I say sina riba, kitobo ni kazi yangu kuziba.
Da.
Choni naona makopa kopa, na legeza sauti tasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu Adija kopa, na tamu yako na kupa popote unapotaka. Sema leo nataka kwenye bathroom au hayat, tuende zetu tuka book room. Na kupa 3D wengine wanaendele kuzoom, mixa kitu chachuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back, all my exes will be mad at you. Unavonifanya situjali ukiona side chick, kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick, na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siya chick katikati niku, na itikadi mwisho. Mindset on air dina party party slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yoni damali safi chito. Banta miku patie madoba die. Stanza mihu waza mapos walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise, I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened, it was back then, don't speak. And don't even bring it up, your eyes to side D10. And dark princess, na kuorganize your ID Kenya. Sijatoka da, banatambua vichochoro na nikikuja da. Sini kufikisha moro, mina chuo kuda. Wanamogopa umoro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da.
Kama zabibu sindo bihawana kusukicheshe nisha skip sorry diawana. Queen star alafu mtani kuna mboga kama bwenini. Wepeke mchumba dona kupenda paka mwezi. Afuso tu kwenye kangadi kwa jeans dembe ndembe. African bantu so tu vivu mwendo zembe. Nasume ujuzu wangu sino shikaji na mundendo. Sofu makopa machache sunanyua mini jembe. Natuja pazuri na kula na chukilisha. Sosu kupendezo yu mtoto na pikilisha. Kinomba lazima ipate kikosa na umiza kichu. Uwe manicure pedicure zona imethibitishu. Fanya makoso kamini ya mabff. Kosi kubwa nako atendua na BFF. Sike watasha na wapopo nataka kuja nchini. Lengo lao ni kumnasa yundege kiumbe mtini.
Umenikumbata kwenye baridi na pata yoto. Vile nikilio na goli ni mashuti ya fei toto. Una kiranga wala mashaus. Unaishi loko unanita mume na mina kuita mama watoto. Nikiwa na sila nikikona tunacheka. Najiona shababi kifuani ukiona deka. Vishimo vya mdaku mashavunu ukiona cheka. Ulivo sex sasa kila muda nataka kuweka Vire mara unayo nipatia ndo kabisa mina kwa kicha. Na vire masa navyo kwenda mbio ndo moyo wangu maunalia pa. Mashamsham mambe pwani na pagawa. Makamkam bada ya lkasusu na kahawa. Utamtam pale ukinishika ni fire. Ni dam bindo adam na wendo hawa.
Da.